juu na ipenda unaitaka pia unaifeel kwa design unaiangalia na nikiwa naipitisha unaisikilizia una scream jina langu huko kama walia sugar I like the way you lick and suck my dick na kufikisha pale baby kama ufik iwe kwa kitanda ama tukete kwa kit now na kama ta mic ya una natana beat ya lips kwa lips I like it lips kwa lips I like it that the way you like it
that's the way
that the way you like it
that's the way
Ishike tena la filambe kama ice cream Mini professional na view vyote Shai team yani utashinda kote Hotoiweza hii team Doma na nkigusisha tu unaza kuscream Ukusema D I'm coming Najibu baby come Unapoteza timing Wasema Ukusema D I'm coming Najibu baby come Unapoteza timing Wasema
Feel it down